jande chappanɗe tati Musa fotti Allah. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe, miɗen canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam. Giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinaku ngol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltina ko min mbawi wartude handen gam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Nder yewtere men sakitinde, en gi'i Fir'auna laamiɗo Misira no ɓilliri jippotoɓe e Ibrahim himɓe Israel. O waɗi ɓe maccuɓe makko. En jangi duu ko wakkati fuu mo Fir'auna tefi ɓillude e ɓuytude himɓe Israel, Allah no waɗa ɓe ɓeydo. Gamu waɗi ko Fir'auna sakiti hokki tilsinore nde. Suka gorko dimaɗo nder Israel fuu no handuno bugede nder maayo faamaya. Amma Allah ɓurɗo Iblisa sembe, no woduno siri wattitidde bonɗe ɗe Fir'auna waɗanno fuu. Allah wayla ɗum moƴƴere. En gi'i ko ɓi Fir'auna debbo jogake suka himɓe Israel mo o tawi nder handere nder huɗo daande maayo. Yurmeende maggel nangi ɓi Fir'auna debbo, nden o adingel. O biiri haa no ɓingel makko gongajo. O hokkimo inde Musa. Ndenne Musa mawni nder suudu Fir'auna, tiriinoɗo moytude himɓe Israel. Amma Allah nder siri mum lobbo on hiɗino gollira Musa faa soptina himɓe Israel nder juuɗe laamiiɗo bonɗo o. Gaɗa mum en gi'i ko Musa no woodi duuɓi chappanɗe nayi. O doggi wuro Fir'auna gam muuyi warudemo. Musa jooɗowi nder yornde. Ton o dewli o durani esiko bisaaji muɗum. Jonin en jaran tarihi o yeeso. En gi'an noye Allah wangiri he Musa. O noddimo faa o lilamo to Fir'auna heɓa Musa wurtina himɓe Israel nder Misira. En jangan nder Tawreta sura taɓo nder Dewtere Burtaki. Dewtere Allah wi'i, Musa no dura baali esum bi'eteeɗo Yetiro. O yaari ɗi sengo ladde to wamde Allah wi'eteende Horeb. Malaikaajo joomiraawo wanganimo nder mbeela hiite caka wuumoore. O daari sey o hi'ii ko wuumoore nden no jaɓa, amman nde walaa e nde wula. Musa wi'i hoore mum, jonkay mi waylitoto mi daara ko hayɗini ɗum, ko waɗi wuumoore nde walaa no wula. Joomiraawo hi'ii ko Musa waylitake faa daara. Nden Allah noddimo caka wuumoore nden wi'imo, Musa, Musa, o nooti, min ni. Nden Allah wi'imo, taa ɓada ɗo, ɓortaa paɗe ma gam nokkuure ndariɗaa dow mum nde no seniinde. Nden o ɓeydi, min woni Allah maamiraaɓe maaɗa, min woni Allah Ibrahim, Isiyaku e Yakuba du. Nden Musa suddi yeeso muɗum gam omo hula daarude Allah. Nden joomiraawo wi'i, mi hi'ii torra himɓe am nder leydi Misira. Mi nani kuuɓaali Israa'iilankooɓe gam no dawranooɓe ɓe ɓillirtaɓe. Goonga non mi faamii torra maɓɓe. Ndenne mi jippake gam hisinde ɓe nder juuɗe Misirankooɓe. Mi wurtinaɓe leydi ndi. Mi yaara ɓe nder leydi booɗundi, jaajundi, nder leydi kewndi kosam e jumri, haa nokkuure kananankooɓe. Gam kuuɓaali Israa'iilankooɓe yottake faato am. Kaden mi hi'ii no Misirankooɓe ngoni no torriraɓe. Jooni yah, mi lilete to Fir'auna faa mburtina himɓe am Israa'iilankooɓe nder leydi Misira. Amma Musa wi'i Allah, moye ngonmi faa mi yaha to Fir'auna mi wurtina himɓe ma Israa'iila nder Misira? Allah jaabi, mi wondan hema. Kaden gam mi holla min e hoore am lilima. Mi hokkete alaama o, wakkati mburtinɗa Israa'iilankooɓe nder Misira, on fuu teddinon kam dow wamde nde. Musa wi'i Allah, to ndenne mi yahan mi tawwa Israa'iilankooɓe mi wi'aɓe, Allah maamiraaɓe mon lili kam to mon. Se ɓe ƴami kam noy woni innde makko, ɗume mbi'anmi ɓe? Allah wi'i Musa, min woni mo ngommi. Wi'u ɓiɓɓe Israa'el, min woni lilɗoma. Allah wi'i Musa du, wi'u Israa'iilankooɓe, joomiraawo Allah maamiraaɓe moɗon, Allah Ibrahim, Isiyaku e Yakuba, kanko lildi kam to moɗon. Ɗum woni innde am nde walaa keerol, nde himɓe wakkatiiji fuu mbaawi noddirde kam. Eɗen mbaawi janngude kujje nayi dow Allah far ko Allah haalani Musa dow wamde Sinai. Arande en jangi ko Allah no ceniiɗo. en gi'i ko Allah wangini Musa nder mbela hiite caka buumoore. Wakkati Musa hiidum dum haydinimo, o badi fa o daara nden o nani daande Allah no noddamo. Musa hoddi kulal, o waawai daarude. Gam dume ko Musa huli? Gam yeso Allah ceniido o woni. Allah wi'imo, ta bada do, warta padma gam no kure ne darida do mum de no seninde. Ayyo, gonga. Allah bangudo nder mbela hiite to Musa no ceniido. Allah no hidi himbe fu andita cenaku mum. Do malaikaabe gombe yeso Allah, dewtere Allah wi'i, be accata wi'ide jamma e nyalawma, ceniido, ceniido, ceniido woni jomirawo Allah, jom bawde fu, gonnodo, gondo, latutodo. Malaikaabe no andita cenaku Allah. De onon kettinibe handen, on anditi cenaku Allah na? Acce miloden sedda do maana majjum. Hanngirde dum nder jewtereji bittidi ni. Sabi cenaku Allah wadi, o riwi Adamu e Hawa nder kogol Eden gadbe ngadi hakke. Sabi cenaku makko o sali sadaka Kayinu. Sabi cenaku makko o moyti himbe jaman Nuhu har ilam tufana. Gada mum, nder wakkati de kotodo e jamanu o, Allah jibondiri demle himbe duniyaru. O sankiti himbe Babila ci ibe murtude he makko. Wakkati annabi Ibrahim, sabi cenaku makko, Allah topni hiti do Sodom do himbe matobe beldum der hakke. Sikka fu wala, Allah no cenido, amman ko buri mettude berde woni ko dudal himbe anday no cenaku makko. Be pama e moy woni Allah, be anda labal makko mawangal. Eden giya dum der laabi gadol hakke e matude beldum der mum. Eden giya du ko cenaku Allah tedda to mabbe. Himbe du be mbowti no inde Allah bulum der karfeje hano bismillah na insha Allah. Amma sikka fu wala insha Allah woni muyu Allah. Amma muyu Allah no woddi miloji mabbe. Be darata bindi cenidi fa be pama hal Allah gonga hakan. En bawi huude rafi pamal mabbe do cenaku Allah ha laabi di ko e mabbe di be tefirta darade yeso Allah. Be calo jabude lawol dartinaku kisnam gol Allah darni. Wabbe no mila latade labube yeso Allah har suma yere junde na har julde dunde sanne. Amma hanan gonde eden gi'ira dum no labiri nder bindi annabibe. Golle yasi bandu welata Allah cenido giddo jomum laba har nder mum. Bandirabe Allah no cenido. Gam mum wadi o wi'i Musa, borta pade ma gam nokkure ne darida do mum de no seninde. Seni en jangi ko Allah wi'i Musa nder wumore wonde no jaba. En paman ko Allah hana Allah cenido tan, amma o Allah jogotodo amana non, o adali du. On nani ko Allah wi'i Musa arande na, o wi'i mo, miwon Allah mamirabe mada, miwon Allah Ibrahim, Isiyaku e Yakuba du. Dun dono matina beldum neddo fu giddo badade Allah e hebude kautal e makko. Allah cenido non, o darni amana to himbe be o tagi hanu men. Kambe ngoni Ibrahim, Isiyaku, Yakuba. Allah woni Allah mo amana, o adili du. O wopata o jambatako higirabe makko abada. Gamu wadi o mititi ku o fodanino Ibrahim illa kuboyi. Deno dun worri to mon onon ne. O dun godi kauta lobbal e luggi ingal to Allah kaldudo Ibrahim, Isiyaku, Yakuba e Musa na. Dum no wodi jamol ngolmana sanne to gidube matude beldum der burungal hande e jango al-kiyoma. Mingala miden jama on hala dun godi addini na. Gam togude labi addini watta netdo lato adili fa abda yeso Allah. Komin yamata on woni, o don godi kauta lobbal he Allah na, on gondini habar lawol kisnam gol Allah darni na, on pami ko addini e kautal he Allah kujje didi non chedude na. Hande ngonga lapdo non, ko addini ji udunaji udunaji ngoni der duniyaru ndu. Hander lady Brazil tan addini ji udunaji nai ngoni ton. Addini ji udunaji nai, Allah udunaji nai wodi na. Labi ujunaji nai jehoji to Allah ngodi na. Hana gonga non. Dewtere Allah wi'i, gam Allah no goto, neddo goto du woni bawdo wartirde potal hakkunde himbe e makko, kanko woni Isa Almasihu. Denne, gam dume ko addi niji ujunaji ujunaji no godi handen, sabili on woni duudal jippotobe e Adamu anda amana gonga mo Allah darni he Ibrahim, Isyaku e Yakubu. De anda fodore nde Allah wadin Ibrahim e jippotobe he mum do choptinowo kandudo warde nder duniyaru fa choptina bibbe Adama nder lamu hakke. De anda hala Allah ka eggata. De anda Allah adilijo non. Eden kandi yade yeso fa beden nder andal men do moy woni Allah. Wakati Allah wanganno Musa nder wumore hite o hollimo ko Allah jurmotodo non. Allah hana tan Allah cenido. Allah adilijo non. Amma du Allah jurmotodo non. Gammu wadi ko Allah wi'i Musa do himbe Israel. Mi hi'i torra himbe am nder leedi Misira. Minani kuubali Israilan koobe gamno dawronobe be billirtabe. Gonga non, mi faami torra mabbe. Denne mi jippake gam hisinde be nder juude Misiran koobe. Mi wurtina be leedi ndin. Mi yara be nder leedi boodundi jaajundi. Gam dume Allah muñi subtinde himbe Israel o yara be nder leedi lobbirgom. Himbe Israel no kandi yurmende Allah na. Ebe buri lenyi deito na? Be kana non. Denne gam dume Allah muino subtinde be e barkinde be du. Dum fu gam ajilaku makko yurmende makko. Han dewtere Allah wi'i. Allah nani umali makbe. O mitchiti amana makko mo hoiduno he Ibrahim Isyaku e Yakuba. Allah ndari him Israel o yurmibe. Hande hunde worre hoddani en gien. En jangi ko Musa jami Allah inde mum. Allah dumido no wawi teddinede nder inde worre na. Allah o no mauni. O chenido non. O adilido non. O jurumotodo non. Allah o netdo fu wawta hi udemo he gite mum. Allah o tagi fu. O muhi a fu. O mu andi fu. O mu wawa fu. Ne woni inde makko. Himbe gom no mila inde Allah woni Allah tan. Gonga non. Allah. Allah non. Amma hana inde makko non. Allah woni ko woni. Mimmi neddo non. Amma neddo hana inde am. Goto men fu no wodi inde de andira. Dume woni inde Allah. En jangito no taki ki wadni Musa. Allah wi'i Musa. Mi woni mo gommi. Wi'u bibbe Israel. Mi woni lildoma. Allah wi'i Musa du. Wi'u Israilan koobe. Jomirawo. Allah mamirabe modon, Allah Ibrahim, Isyaku e Yakuba, kanko lildikam to modon, du woni inde am de wala kerul de himbe wakkatiji fu mbawi no dirdekam. Inde Allah ndeye teddinta ko kanko woni dumido, on nani inde na, kaire woni jomirawo gam jomirawo woni dawranowo dawranobe fu der jamanuji fu. Der dewtere seninde de annabibe Allah bindi, Allah no wodi inde keme e keme amma inde jomirawo woni inde Allah burnde gollirede ko buri kile ujunaji jeegom e keme joyi. Allah woni jomirawo. Allah woni gondo. Kanko woni gonnodo gondo e laptodo fa abada. Kanko woni jomirawo. O wala fuddorde, o wala hantorde, o wala kerul. Dewetedo fu wala hano makko. Kanko woni gondo ko o wonno Kenya. O woni hande, o laatto jango, fabbi jango, fa abada, o wattititta abada, kanko woni Allah cenido, kanko woni adilijo, kanko woni jurmetedo, jomirawo woni inde makko. Odon andi Allah jomirawo o na, on anditi cenaku makko na, odon tiryo nder jogaki makko, amana makko nder adilaku makko na, on gondini hala makko na, on kebi yurmende makko na, odon godi kautal he Allah Ibrahim Isyaku e Yakuba na. Odon andi Allah jomirawo kaldudo he Musa nder wumore wonde no jaba na. Bandirabe kettinibe. Eden kandi darade do gam wakkati men hanti. Allah barkin on. Tawa odon milo do halaji di Allah wi'i Musa. Mi woni mo gommi. Mi woni jomirawo dumido. inda amni fa abada abadin.